na feel good si mchezo. Many kill me na yako michezo. Baby hello, twenda slow slow. Wena mimi daima si mwisho kesho. Sema no no, kemea pepo. Wakija na visha uishi mambwa koko. Nasikia ra, ra, kuwa nawe baby. Kwe wangu wa noto, wengine michosho. Kwako sina gama pepe. Nasikia ra, ra, oh ra baby. Kwe wangu wa noto, wengine michosho. Staki mali uende. Lote lote, hasta siko. Haste haste, oh, oh. Kote kote, mimi nipo. Paka nizikwe na we yeah. Unanichomeza, moyoni umetosheleza. Nitakudekeza, siwezi kabisa kukupoteza yeah. Unanichomeza, moyoni umetosheleza yeah. Nitakudekeza, siwezi kabisa kukupoteza. My love, my love, my love, my love, my love, my love.
Yeah, yani shinkoni umenika, hapa yeah. Sifurukuti umenika, hata sina mbawa ila naoneka, napa umebarikiwa mwendo na bambata. Hata kukupata naona nizari. Wana hata yo siku ndoa naona nimbali. Kwenye swala zima losafi mekukubali. Yana nanukia makwapa mpaka majewali. Hii safari tutafika tu mdogo mdogo.